inside there. Mapenzi tu nimepagawa hamjui, ya kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na penzi letu ni kama suna, naulizi kama suma, ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, msinione huruma, chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, 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 mwambieni nampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Peshe naingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visokoro kwenye mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, msinione huruma, chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, 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 mwambieni nampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
More vibes at NigerFavorite.com.